Shaka Zulu, yeah.
Abuga.
Oh, sina time, sina noma. Niwe unanitafuta, sina bad mind. Nasta kinoma. Sina time, sina noma. Nipesa mina tafuta, sina bad mind. Nasta kinoma. Yeah. Mafanikio yangu ya kumaro do. Naenda kurongo kisha niomba do. Hakuna mganga anayeshinda Mungu hata uende Nigeria. Ninachamini Mungu akisha panga muja wezi kupangua, yeah. Kila za ni maneno maneno na nitafuta tafuta tafuta kila sehemu, yeah. Para haro anauza madawa na biashara haram ndo mana napata do. I'm a hard working human. Nimetupa nyuma, uwezi kunipata chumba nikilala. Oh, sina time, sina noma. Niwe unanitafuta, sina bad mind. Nasta kinoma. Sina time, sina noma. Ni pesa mina tafuta, sina bad mind. Nasta kinoma.
Nani, I'm shining. Atamuende ukambani. Holy goes fire. Uno bad mind we firing.
Usinione mina ish niko na pesa riziki. Nishapiti ya madhiki aise. Kufukuzana na wazazi kutendwa na marafiki. Mpaka nao niko top kwenye pe.
I'm a bad man, every party I ban. Nasa jina kubwa ni buka mitaan. I'm a bad man, fast cash we are shine. Wapinzani wote wa go down.
Oh, sina time, sina noma, yeah. Niwe unanitafuta, sina bad mind, bad mind. Nasta kinoma, yeah. Sina time, sina noma, yeah. Ni pesa mina tafuta, sina bad mind. Nasta kinoma,
Manji bali yeva tanda gala. Brugge kolamba singa siru hata gala. Avata siga siga. I don't know what you've been waiting for.
Waliyo watanjagala, ulike kolamba singa silu watagala. Avata siga siga, I don't know what you've been waiting for.